Ay, 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 ay.
Don't you dare, baby.
Usuke hivyo. Acha kusonsika kunipiga, unaninulia kidole nisika kunipiga.
Wow. Acha sasa kwa dramatic, si ndio?
Unaona nisika kunipiga. Usinipige basi, nipige.
Kupiga hebu niache.
Usinishike.
Usuke hivyo. Acha
mimi. Oh yeah.
What?
Niaje wasito. Welcome to the Loftel Rocker. Hapa hivi tuko na studios, one bedroom, two bedrooms, na three bedrooms, ready for occupation.
So, ukiingia ndani inaanzia na dining table hapo hivyo na kuna sitting area. Polai tunaweza irembesha venye wewe mwenyewe unafanya nini, unapenda ama unataka. Yeah, that is a bedroom. Kitchen polite ni fitted kitchen. Kama ni washrooms ziko na kabine zenye ziko poa na pia kumbuka ni very spacious actually. Very spacious. Hiyo ni storage space yako. Unacheki. Alafu kuivu nje kuna amenities mingi, kuna playing place ya watoi kama hiyo. Lift nayo ni 24/7. Yeah, kuna swimming pool. Huku hivi Loftel kuna gym kwenye wanapenda zoezi, ya kuna games pia unaweza cheza pool, kuna games zingine kama table tennis and others. Yani the Loftel Rwaka iko na kila kitu. This is the structure of venye hiyo building inakaa.
If you want to be part of this, make sure to contact this number.
Kumbuka unaweza ekelea some percentage ya deposit na the balance ulipe na miezi kadhaa.
Director, ebu zoom in. Zoom in. Tuko na mzee Ken kit pale. Lakini mimi nashangaa kitu moja. Peteje. Ken kit anakuja na mademu wawili. Unaona?
Ai.
Nimejua na nimejua na boobies. Hiyo ni nini? Sibo nimemwonea tu mbali,
eh? Love birds. Nimesema
love birds.
Yeah.
Mzee Ken Kit. Kwa nini leo umeamua sanitization I change?
Leo umetuamulia
aje? Eh? Umeamua sanitization I change, mzee. Kunaendaje mzee?
Mimi ko best mwaje.
Mimi ojene nikitembea hivyo nikutana na wadivu wawili. Nikaona kidogo vile walikuwa na behavior.
Lakini nimeuliza, unajua ni poa kuuliza. Isikue
nimewaelezea.
Isikue sio nini. Sio venye tunafikiria.
Haya.
Kama ndivyo venye tunafikiria.
Si nimekuja na wawili. Si nimekuja na watu wawili.
Wasikue wanakupima. Like muna date? Na mmekubali kusanitize? Mimi naweza amini kama na date na kitu moja. Ai, mimi wala kitu nafanya niamini ni kitu tu moja.
Hata mimi najua.
Ninio?
Mimi akiweza munje mbele hii kamera naweza amini na date.
Okay, sto.
Hiyo tu. Wallahi hiyo. Hiyo ndio drama ndio ni sanitize.
Ama naweza mshu.
Ay 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 ay. Hey.
Aya. Kwani? Aya, kwa nini ilikuwa iko serious? Mimi by then nilikuwa na joke. Okay, sawa. Haya. Acha niingie hapa. Mtashikana tu msijali. So, acha niulize sasa. So, okay, kuna wenye huwa hawataki kuitwa lesbians, ndio? Kuna wenye wanakuanga touch me not. Top. Mzee nishaiwa pea story Ken Kit ya dem aliachwa na dem yake juu. Vidole zake zilikuwa fupi. Iko. Ken Kit. Hiyo time tuko nimeanza kufanya kazi na Ken Kit. Sisi tulienda Nakuru mzee. Dema kaacho vidole zake ukuwa fupi. Vidole, yani kuna Anyway. So unaitwa nani mami?
Chihuahua.
Chihuahua.
Mm.
Like Chihuahua doggy.
Chihuahua.
Okay. Yeah. Anaitwa Chihuahua. Okay. Unaitwa nani mami?
Naitwa Cleo.
Cleo. So this is Cleo and Chihuahua. So Cleo nikuulize, yani kabisa watu hawezi kutana.
Sasa si nimeamta na decide.
Sasa hawa hawezi kutana nao sasa.
Hapana. Siko sexually attracted.
Eh?
Siko sexually attracted to men.
On a serious note, like totally, like 100%.
Mm.
Okay, uligundua lini? Uligundua lini kwamba you cannot be attracted to men?
Tambo.
Like how long ago?
Sijui niseme 5 years ago.
Saizi uko wichia, so ulikuwa high school. Saizi uko?
Sekenda.
So ulikuwa high school, hiyo time. Ukagundua wewe na wanaume is a no-go zone. But have you tried any? Have you ever tried any? And?
Sasa si haku ni bamba.
Maybe ni huyo moja haku kubamba.
Si moja, sasa si haku ni bamba wote.
Ujai jaribu wanaume?
Nishai.
What happened? What's your story?
My story?
Mm.
Men are not giving. Mm? Our bambi.
Mm.
Yup.
Na?
Everything. They suck at everything.
Men, we suck at everything.
Yeah.
OMG. I don't know what you're going to give.
Maybe we don't suck at everything, but maybe we suck at
which is a meme, say.
Mimi, maybe.
So you made it for how long, guys?
8 months.
8 months, eh? And let me ask you guys, okay, mumekubali kusanitize you. Mm-hmm. Knowing that this is Twitter is like a national platform, yeah, where we have over 7 million Kenyans who watch this show each and every month.
Mm-hmm.
Knowing we are going to upload it, and people will know that you guys are lesbians, so you don't have a problem with that.
Same lesbians, same to gay.
Okay. Oh, same gay.
Yeah.
Kuna difference.
Okay, kuna difference. Like lesbian is better. Kusema lesbian.
Kwani magezi wanaume?
Magezi wanaume. Lesbian do you sound better.
But like me can stand. See this mama niseme I'm lesbian. Na this mama nasema I'm gay. Which is mama niseme I'm lesbian.
Eh? Okay. So nyinyi mnasema wewe unasema you are gay. Na unasema uko gay.
Yeah, I'm gay.
Why are you gay? Why are you gay? Eh? So okay, sijui kama ni PR, but mimi usikie kuna kuangana hizi international communities zii fund the gay people, is it true?
Yeah.
Nini mko funded?
Hapana.
Hamjafikia.
Najiweza.
Mm. Oh, pia wenye wanafundi yangu wanakuanga wamejiweza. I know a few friends of mine. Wako na do ni maboys lakini hakuna job wao do. Lakini wako loaded mbaya sana. Alafu nasikia sijui kuna organization fulani, sijui kwa Westlands, sijui ingine iko hapa hili. Sijui pia hawa sema, nyi bado hamjafikiwa na pesa ya msaada. So, before niwa sanitize, what would you tell the gay community out there?
Be you. Mm. Yeah, jukubali.
Mm. Like wewe, your family and ours, wanajua you are gay. Juu wataona hii video.
Aina, shida si wataja leo.
So wewe like uko ready ku come out.
Yeah.
Wajue leo.
Mhm.
Wewe wanajua?
Hapana. Wajue.
Na uko ready ku come out wajue.
Kama nina huyu niko sawa.
Mapenzi. Mapenzi kama yani upatane tu na mwanaume mzuri tu ameenda gym. Apige vizuri ndio kunaambia uweze change.
Eh, kwa tunakula gym.
Sio hivyo, like nasema tu pata ena tu, ama vijana Alejandro, awa, eh? Anini vizuri, uwezi change.
Kwanza awa cute wananga akili.
Wewe wale ambao wale pete je, maboi wa cute wananga akili. Damn. Aya, mumesikia. mmesikia kwamba wanataka wenye hawakai vizuri juu hao ndio wanakuanga na akili. Anyway, haidhuru. Eh? Wewe na nani? Nani amekwambia Steve Simba boy sio cute? Eh? Sasa? Ati? Umesema hakai vizuri na ana akili.
Hebu Hapo unaona hapo kwa kutaka vizuri? Eh, juu nimesimama. Lakini
lakini mbona unasema si kwani Steve Simba boy akwangi mcute?
Kwani nimesema si mcute? Sinasema mimi na Steve.
Eh. Awe amesema Steve si mcute. Ai Steve Simba boy si mcute.
Ako sawa.
Akwangi mcute.
Mimi ni kwa pesa na kaa vizuri.
Hapo usikie.
Haipo mbaya. Hana pesa.
Ako na Miss Jayo na anaendeleza nini basi?
Unajua saa mimi ni mwanaume, siwezi jua mwanaume mcute na mwenye sio mcute. Eh?
Unaweza jua ni vile tu mleka mtakangi kusema ati mtu anaonekana ati mgee.
Wewe unaweza jua jamaa anakaa vizuri na mwenye akai vizuri?
Naona hii kiburi.
Ah, si kiburi, acha nikuulize swali. Eh? Unajua mbona hatuwezi jua? Unakutana nanga na kadem kama li safi. Alafu unakuta jamaa akona huyo dem. Kwanza unajiuliza maswali mbili tatu. Jiwe ulikuwa umejiwekea kwa akili yako, ayule jamaa hayuko. Lakini venye kademu ni kamali safi kwa zile za, ai, lakini kaa kademu kalichuzio jamaa. Sinikumaanisha jamaa ni mcute.
Kona pesa.
Eh? Awengine si pesa. Wengine unakuta tu yani demu ako na dola lakini kijamaa tu mazee. Eh?
Atasema ni vijana wa kamba lakini.
Jamaa ni.
Aye, anyway, so umesema ume date for how long?
8 months.
8 months. Na hiyo 8 months wewe inakupelekaje?
Kato fiti. Mm. Yeah.
Unapenda huu dem kabisa kabisa.
Mm-hmm.
Mm. Hadi kifo.
Itutenganishe.
Mm. Unapenda huu dem?
Mimi nampenda.
Nani alikatia mwingine? Okay, nani okay. Okay, nyinyi wote ni madem. Okay, you guys are gays, ndio? nani mwanaume, nani dem kwa relationship?
Sasa hakuna. Tuko tu hivyo. Like ni mwenye tu anajisikia ku take the upper lead.
So by the upper lead unamaanisha?
Si mwenye tu anajisikia like leo amke avae venye anataka akivaa masculine. Leo mwingine
atakuwa. Oh, so you guys kiswitch. Leo wewe ni mwanaume, kesho wewe ni dem, hivyo zina switch. So kama wewe leo uliamua wewe ni boy.
Na ka boy. Wow.
Asio hivyo, sio hivyo. Nasema kulingana na dress code, hey. Nikikompare.
Hapana, like nile tu like imetokea tu ile.
Eh, jamu mzuri mzuri.
And just feel like Leo this is the mood.
So kuna time wewe unavalianga kama dem.
Yeah. Most of the time.
Yes. So kesho tunaweza patana na wewe ukiwa na skirt.
Na heels hadi.
Heels.
Hadi wig.
Oh, zina switch. Leo unaamka unasikia kupigwa kitu. Kesho wewe ndo unasikia kupigana.
Nisema.
So,
mbaya.
Sasa ni kama leo sasa, obviously ukiweza ulizwe nani anapiga mwingine kitu, si ni huyu. Huyu ni wa kupigwa leo. So kesho unaweza kuta huyu ni yeye huyu. Okay, mimi nasikia kuna kwa na stud, kuna fem. Kuna stem, kuna non-label, kuna touch me not.
Touch me not.
So when touch me not?
Hapana.
When touch me not?
Si lazima kwa again do kwa touch me not. Si kuna tu wala like watu.
So mwanaume anaweza kuwa touch me not?
Kuna tutu anakonga tu na...
So kuna wanaume touch me not?
Au touch me not ni watu wako na rochafu. Sa like awataki ku...
So kwa mwenye anatazama... sanitize gays for the first time.
Stud ni ule msichana like like ya mistake to into main character.
Yeah. So like kama saizi hapa tunaweza sema wewe ndio stud hivyo sasa.
Mnaweza sema but
tunaweza hatusemi wewe ni stud, tunaweza sema yeah. Stem
ni like yeah, anaweza stem ni mimi sasa. Like I can act like a guy, I can act like...
Yani unaweza pigwa na unaweza pigana.
Yeah. Hiyo unitumia vibaya.
You understand?
Yeah.
Aya, ile nyingine ni?
Fame. Yeah.
Hiyo
ni standard tu. Yeah.
So nyinyi wote ni stems?
Yeah.
Yani in short, wanaweza kulana wenyewe kwa wenyewe. Zaidi za tenje. Aya.
Ama niwauliza wao
hiyo. Uliza.
How do you give gay guys direction?
And how do you
give a gay guy direction?
How do you give gay guys direction?
You tell them to go straight.
Nikalodi. Nene gako de kulodi badai. Ah. So simi yako ni gani?
Shika.
So swali ni moja. Unajua nishai sanitize a gay couple. Sitawaita lesbians tena, nimeonywa. Sipo ati na sound offensive. Na tukapatanga walianzianga tu kama nyinyi. Alafu tukapata moja. Kwanza mwenye tuko tunaamini. Stud. Tukapatanga akona boy.
Simbaya.
Sasa stud. Sasa ule ni mwenye anakaa masculine kwa hiyo relationship. Yeye ndo kwanza alikuwa ana cheat na boy. Unajua kuna influencer fulani. Sitasema ni nani, boy kitambo alikuwa ana act. Alikuwa siku act like alikuwa gay TikTok. Alafu baadaye nikaona alibadilika, kumbe ndio alipata mtu hii. Oh boy, si alipeana ngamimba na katoiko kazalia. Sasa angekuja aje kuprovia watu watieni kwa hii community. Anyway, tuanzie na simu ya STEM. Ah. Mmesema jina
Chihuahua.
Tuanzie na simu ya Chihuahua. Ah, Chihuahua ni yake paso. Wewe. Eh? Haya na kalio karatu kuna. Ebu tusonga songa hii side. Kuna kazio kako hapa. Hapa iko saa hapa. Haya, tuko upande wa text messages eh. Ah, kumbuka simu ni ya Chihuahua. David, tutuwa David mnambiana nini? Unajua? Sometimes my prophecies zinakujanga almost true. I want to understand why you are calling David babe.
Ni vibaya kuita na babe.
Ulikuwa unamuomba doa akwambie sina any cash. Happy new year baby, may this year bring lots of blessings. On Saturday January 4 babes, sina credit. Next year I would like to be me and you, take care. Nothing babe, you go have fun. I need your help with something. Kesho uko available. Devi si mnaita na babe. Hadi mnaongelea kuhusu future plans.
David ni nani? Tebe explain yourself.
Na unatuambia oh, men do not attract. Please.
Ndio umesema si vibaya start to cheat. Kukua na mwanaume.
Devi ni nani?
Rafiki yangu.
Mbona mnaita na babe?
Sijui, sisi ni marafiki. So namuita babe. Ingekuwa day maybe ningeelewa kidogo, lakini boy unamuita babe ni vibaya. Oh, this is vibaya. Si vibaya basi. Si vibaya. Cha tuone.
Yeah, but the same guy, I'll have to check him on WhatsApp again. Matt, hapa kuna kitu kwa Matt. Na mtu umesave farm, I think maybe the family member. I need your WhatsApp. Where is it? Kwa WhatsApp. Mailu ni nani?
Yeah.
Aya, kuna jamaa umesave hapa Matuta. Matuta ni boy ama ni dem?
Boy.
Kwa DP uko na Haga. Hivyo ndo unaambia boy? Akuuliza hizi ni gani tena? Ice cream ulishapeleka, I have to take something else eh. Kuna kitu ya maana kwa hii chat ya Matuta. Tuangalie nani mweni ni dem. Hapa tunafaa tuangalie madem.
Ngalia David.
Eh? David eh? Chakoza tutafute David. Kwa WhatsApp. Hakuna chat za David. Chat za David hakuna totally. Oh, unajua nilisa hapa tunafaa kuangalia mamdem. So tuanzie na mweni. Wewe ulikuwa umeenda kufanya, mimi hata sikuenda huko, rafiki yangu ndo alikuwa huko. Nikuulize, ni vitu gani naweza search kwa simu ya dem mwenye ni gay? Juu siwezi search kumwaga, siwezi search P2.
Kwani hawa mwaga?
Lakini aji sasa scissors hivi mzee mtu anamwaga ya scissors. Aya. Hapa kuna kitu kwa mweni. Mat.
Eh?
Ina shida tutaangalia pia maboy. I just need a long sleep. I'm really tired and I need to go to school. Or something of the my throat is kind of sore. I'm great. I'm awake. Still gathering pieces. Ulimtumia picha inasema we could just spend the day like this and it would still be perfect. I know, right? Good morning. Kumtumia mapicha za wasio kwa ameshikana boy na dem, boy na dem. Huu ni Matt. Umesema Matt ni boy. Uko sure uko wewe ni gay? Are you even sure you gay?
Kanini? Kanini?
Kwa sababu si una flat na huyu boy. Na huyu ni boy wa pili. Kulikuwa na Davis, sasa hizi huyu ni Matt. I'm just trying to find kama kuna something of interest na Matt. Naona kwa amekutumia picha zako. Sasa hapa huyu dem ni dem. Hapa sasa anakaa dem. Kwa hizi picha sasa zenye na alikuwa anatumiwa na nani yule yako behind? Nani yako hapo nyuma?
Matt.
Mhm. Mlikuwa naye kwa room.
Yep.
Mkifanya?
Sitakuwa kwa nyumba. Kwa nini watu wanafanya ngani kwa nyumba?
Huku ni wapi?
Kwa nyumba. Huku si kwetu. Kuna wapi? Kwa nyumba. Ni nini sasa? Naona ni nyumba. Mimi nataka kuelewa ni wapi. Naona ni nyumba.
Hapo udem ni dem. Like ni dem. Hebu acha nikuonyeshe picha. Hebu leta hiyo nini? Sasa ku expose sura ya nani hapa? Ya huyu mate. But unaona? Hapa ni dem. Hapa amevaa tika dress. Sunaona? Hapa aliamua hapa akue dem. Hii siku aliamka. Akijifila kiwa. kuja ni kushue. Now, I just need to understand what was happening with you and Nani in the house. Juzo ma videos ni mingi.
Kano wezi tembelea mtu? Lini? Wapi? Mbona sijui? I'm trying
na sisi kumoja, ona, ni video mingi wakiwa na huyo
mama. Job.
But it seems that it is someone mwenye ako so close to you.
Yep. Ako close to you aje. So like, sisi ni co-workers, sisi ni my colleague. So I'm supposed to believe that after everything.
So my colleagues mnapatana hadi mahali kitanda iko pale.
Sasa tusipatane, mimi hadi sasa latufi patana.
Mahali kitanda iko. Eh?
Si nyumba iko na kitanda ama nyumba ife iko na kitanda?
Huko ni wapi?
Si kwa nyumba.
Wapi?
Si kwa nyumba.
Aki unanichezea. Unanichezea. Huko ni wapi na sulizi tena? Si
kwa nyumba.
Katunye ni nani?
My friend.
Naona huko umetumia Katunye video yako mkiwa na Matt. Na unasema happiness, Katunye kakutumia voice note.
Chana tuwe mchaba.
Nelibiche.
Nakapua. Nakapua.
Akiwambia mnakapua na Matt.
Mwambia watu nitera yako. Wee, acha ni jibani. Nakinajua, anakavizuri. Anakavizuri.
Uyu akatumia nani akimwambia anakavizuri. Akatumia uyu demu Katunye akimwambia boy wake anakavizuri uyu boy. Na saizi unatumbia nothing is going on between you and Matt.
Kama anaka vizuri aje. Explain.
Anaka vizuri ni kana anaka vizuri.
Anaka vizuri. Pia mimi nitatafuta mtu anaka vizuri. Sawa.
Umeja mtu sana.
Sisi niambie ujiona.
Tunataka kutuambia there is nothing going on with you and Matt.
Nope.
Get after them.
So wewe hujajikubali wewe ni gay. Mbona unajiekelea mambo? Sasa wewe ni kujiekelea unajiekelea mambo. Ama wewe ni bi?
Eh, hey, ni bi, I'm bi.
So you are also seeing men.
At the moment, no.
But this is vitu za Matt si ni recent.
Za last year December.
Alafu dukute alamezaga pitu. Acha tuandike pitu. Pitu itokei mahali. Acha tuandike babe tuone inatokea kwa nani. Babe. Inakawia sana. Okay, melode. Babe inatokea kwa T. Chatuone team naambia na nini. Welcome loves. Next time we'll do the nini sharag for free. Na kuchukua kesho I love the outfit. Ukamtumia video zako.
Customer. Eh? Client. New client.
Wananua outfits.
Yeah, yeah, yeah.
Okay. Tutoke hapo. Hapo itokee kwa si wengi sana. Tuangalie waja. Tuangalie huu wa mwisho Ken. Anajiita Kene. Mimi ndo nimefika Embu. Nikakumbuka niko na rafiki. Uko sherehe wapi leo kwangu? Aha, na ule msipo wako ukamwambia yeye na mpoa. Kwa kuna kitu. Acha tuangalie simu ya Fem. Tuangalie simu ya Stem pia ama ni Fem eh? For now. Tuangalie simu ya nisaidie simu yake. Au unajua password?
Ni sawadi. Sawa.
Okay. Tufungulie simu. Aya, tuko kwa simu ya Dame, tuanzie na locked chats. Nakaa kuona zenye zimefichwa.
Kuna di locked chat. Ni yangu. Ni yangu.
Locked chat.
Ni yangu.
Tuta confirm kani yako peke yake.
Kasturi. Na jam. Na kitu mzuri, nifurahia sasa nipeke di bash.
Mtatu kuconfirm ni chat yako iko ndani. Mbona ifunguki? Okay, imefunguka ni chat tu moja iko ndani. Haya, nifungulie archived. Sasa tuone archived ni group iko hapa. So tuingie kwa normal chat. Miss Elito. Hiyo ni nani? Unasikia ni mi, hiyo inamaanisha nini Miss Elito?
My little sky.
Eh? My little sky. Miss Elito. Huyu ni the little sky wa huyu. Yes. Haya, tuangalie Smith. Umemsave na eh? Crown. Smith ni nani?
Rafiki yangu.
Boy.
Dame.
Oh, Smith. Okay. Kushua ni Dame? Yesterday, hi my love. Ukamwambia hi baby girl. You good? Ukamwambia yes I'm good. How are you? Ukamwambia I'm good. Ukamwambia that's nice. How was school today? Ukamwambia it's tiring. Good night. Akamwambia I'm sorry love. Good night my love.
Smith ni love wako. Smith ndo love wako. Rafiki yangu. Unaitwa na love. Nilisha kuambia. Mimi sijui Smith. Smith ni nani? Alikuwa mtoto wangu high school. Eh, unakula hadi mtoto wako? Alikuwa mtoto wangu, sijasema namkula.
So wako high school baada ama washatoka?
Ametoka.
I'm sleepy. Same for real. Good night. We'll kidnap you one day. Please do so, princess. Yes. Cha tuangalie kama kuna kitu ya maana hapa hivi kwa Smith. Girl, I love your energy. Mbona alikuwa anakuuliza kwani leo uko honi rada?
Wow, kuli mtoto wako. Eh, mnakula hadi watoto.
Ati ama nimekubamba, oh umekulana, si ndio? Ukamwambia baby I'm always honey, I'm very sexually active. Ndoka ukaambia Smith hivyo.
Si tulikuwa tu tunaongea, it was just like a conversation.
Ukamwambia unanibambanga daily na sijakulana na mtu. Akakwambia ati nini kizungu imeenda America. Ukamwambia I'm just saying, eh niko on my celibacy journey. I'm tired because I've been traveling but how are you?
Hakuna kitu. Hakuna.
Lakini mnaongelea kuhusu kuwa honi na Smith.
Tunaongea tu. It's just like a conversation. See anything. Changamono lipo. Kikumbe pia una cheat eh? Changa.
Chini wote mna cheat.
Drama queen.
Alikuwa anakuambia sometimes you make me feel space something like that. You remind me of my sister when we were young. She always checks up on me, sijui nini nini. Then ukamwambia I'm happy to be here for you. I know she remembers you. I feel the same way about you. You have become my safe space and like you always make me so happy even when I'm upset.
It was just a conversation. It was reassurance. What friends do. That is what friends
I love
do.
You and I love myself yeah. so much. Everyone is supposed to die, but not me. I still got a, I have to make you proud.
Alikuwa nani prank. Sasa nwanda, like, alikuwa nani prank. Amechoka na maisha. Sana na bado nikuwa na mpatia reassurance.
Mm.
Motivation is big.
Exactly.
Pia counsel, is that you?
Una. Mimi niko na...
Wee, acha mambo mingi.
Uni dem. Wewe, yako ni boy. Yako ni boy.
So, mchit na mademu wenzenu lakini si maboy.
Hey. Misijachit
na yeye.
Misijachit. Pia misijachit.
Na cheat. Unakula mtoto wako.
Hadi ni kuku na kula kifaranga. Ini. Tuna impress mnaambiana nini? Relax.
Acha. Best mama huko.
Ulikuwa unauliza Empress as in you are honey to that extent. Empress akakwambia yeah please I told you my sexual drive inakuanga high.
Achana na hiyo.
Enye huyu huyu unaweza huyu unaweza kubali nini lakini huyu huyu hapana.
Achana
na hiyo. Jo hata sioni chat za maboy ni madem. Mbona niachane nayo?
Achana nayo kwa sababu
acha some. Acha
some.
Acha.
Haya Empress alikuambia listen to music, watch a move or just take a cold shower. Sija masturbate in a while and I don't wanna do it anytime soon. Hiyo ndio huyu alikuwa anaambiwa. Nani haja masturbate in a while Empress?
Si baba venye mnafikiria.
Niaje.
Ni rafiki yangu. Rafiki yangu.
Unanipima si ndio?
Ni rafiki yangu.
I don't know I'm horny as fuck this early morning, eh? Ukamwambia what do you do when you are horny? Akakwambia ameto wako read so I can't do anything. Ngoja relax.
Acha, mimi hadi sikushiki, nitakushika.
Relax tuone Empress mnaambia.
Toka some. Mimi si nimeacha kusoma yangu kaisha acha some. Soma yote.
Mna huyu mnakulana na Empress?
Hapana.
Mnakulana
na kata nini? Acha tujai mimi.
No, Empress, eh?
Nairobi.
Baby, you know I came here for business, eh?
Sishike usini.
Lakini hakuna kitu sasa mnaangalia.
Sasa hakuna kitu na ndio endelea kusoma. Ona huyu msupa. Hebu toka usinipime. Wewe. Usinishike na shika.
Naona akikutumia picha zake. Hawa kanaitwa Empress. Tuangalie Agnes. Agnes alikuwa anakuambia hey, I had to write this. I'm really sorry for not texting you before I sleep. I didn't mean to leave you on red or make you feel ignored. I should have at least told you I was going to sleep. Yani yani kadem kengine kana mu apologize. Hakakusema good night. Kana mtumia S. Kalisahau kuambia huyu good night.
Asisi serious. Like sexy.
Wewe ulisahau kuambia good night.
Unanipima si ndio?
We akadem Agnes kalimwambia your lips are a perfect balance of beauty and expression.
Wow, just wow. Sindo.
At the your shape is gentle and inviting, like a well-crafted piece of art that naturally draws attention.
Tuna job ya mademo na nitakanga, nini unaexaggerate?
Mimi mzima. That naturally crafted. Your lips draw attention, soft, tender.
Tusipe hivyo lakini.
Nako hivyo.
Sisi Ivoski. Imagine rafiki yangu. Imagine
sasa. Usijaribu kunishika wewe. Usinishike mimi. Sasa mimi nakuangalia na huko. Huko. Ah usinishike na kombo usinishike. Achana
usinisikize kwa.
Sikusikiza achana mimi.
Sasa so, una nini hivi na pia una cheat kwanza uko na
kitu. Mimi mwana nikicheat. Mwana nikicheat.
Mwana
unakula kula kula. Mwana wapi? Mwana wapi?
Toka. Mimi cheat na match.
Mwana wapi?
Unakula eh alijua
jini. Na mbona David hana chats?
Ana chats wapi? Sasa yuko WhatsApp, lingi WhatsApp juzi.
Yuko WhatsApp na tumeona contact yake inatokea WhatsApp.
You justify na unakula dio watoto wako ni wewe msichana. Bosi ni provoke.
Si serious. Kia tunaweza ongea story inaweza ishi.
Acha kunishika, usinishike. Achana na mimi wewe msichana. Don't you dare, baby.
Usika kunipiga, unaninulia kidole, unataka kunipiga.
Wow. Hata sasa kwa dramatic, si ndio?
Unataka kunipiga. Usinipige basi, nipige.
Kupiga, hebu niache. Usinishike.
Usika hivyo.
Achana na mimi.
Oh yeah.
Hebu achana na mimi.
Oh.
Hebu niache.
Siniache. Na cheat na watu wote. Alafu na pretend ni kama ujui Matt na unamjua. Hapa ni ona anao msichana hapa.
Ona
takupiga.
We can talk about this. Tunaenda kwa nyumba tunaenda.
Tunaenda kwa nyumba nene.
Leave me alone, please.
Tabia zako. Acha kunishika. Unajua unafanya na fed ukinishika.
Hakuna kitu. Hakuna kitu nimefanya.
Hakuna kitu nimefanya. Wow, enjoy.
Leave. Maybe we can talk about this.
Achana na mimi. Acha kujifanya hapa na wewe Jewish. Ebu. Anasema msichana achane na mimi. Mimi nataka kuenda. Achana na mimi. Ah! Unaniprovoke. Unajua vile uko annoying. Sona lia nini? Acha kulia. Sasa basi niangushe huku kwa miti nianguke. Mimi na kwa watu kwa no option. Si watu wanakutakanga.
Si watu wanataka nitaka nifuate kifupi. Pole, kipole. Pole. Pole, kipole.
Acha niangushe kwa
bitu. Wereka kule rirogu ya chwezi.
Nisikize basi. Nisikize.
Acha songe kwani nasikia kwani nasikia na mwili.
Nisikize. Tuende basi tuende kwa
nyumba. Atuendi msiendi na wewe. Wewe simama hapo. Sikiza.
Hapana mimi kama sini na msiendi.
Utabaki hapa.
Mimi siendi.
Jumi siwezi baki hapa. Wewe achana na mimi, mimi nataka kuenda. Unajua niko na vitu zingine za kufanya zamani.
Usiwaache.
Ulikuwa unachita alafu kuja ni kwa mimi.
Waache.
Ebu leave me.
Ulisema till death do us part.
Kifo gani miskufi? Achana na mimi. Wewe.
Mko msichana ananisumbua.
Wezi mzamee.
Mwambie basani achili. Sasa nitaongea aje kaa nimeshikwa hivi.
Sasa unataka kwenuni.
Sendi. Kwenuni trust mama hapo. Acha kunishika. Acha. Acha kunishika.
But baby, pia mimi lakini
pia mimi nini?
Uko na David na mimi sijajam. Unaona vile mimi sijajam, mimi nimetulia.
Wao hawa watu zika una actually kama uwajui and then sasa unaona mimi nishangama na msichana. Akui mdramatic kumbe.
Nimekwambia. Si nimekwambia.
Niambia nini?
Nimekwambia ni marafiki zangu kuna tunaendelea.
Acha kuniangalia hizo macho mimi sasa.
Niambiwa pole. Niambiwa pole. Chiwao umeambiwa pole.
It won't happen again, I promise.
Chiwao msamehe chiwao.
Unataka nimsamehe?
Msamehe.
Chiwao. Wewe usinifanyie bila kile.
Msamehe tu.
Kasamehe wala.
Kasamehe tu.
Hata sisi
msamehe. Ako so sorry.
Analilia.
Ako so sorry. Hata sisi atulivi yangu hivyo. Mwana mwisho kuliriwa hivyo nini mzee?
Nililishwa.
Msamehe, mtasul.
Pepe kamuni.
Pole.
Kapatia kamuni.
Nice. Very nice.
Karola?
Yeah. Eh?